mwabanyundo koteni nderemo ni harusi ya hawa wawili bibisi na wake kipenzi ya Amina baba Maitha mama Joyce wamesharidhia baba James mama Joyce nao waridhia Radhi kwa hawa wapenzi wamewapatia Dua kwake Maulana wamewaombea Uwesta, Rehema na Kato Bili na Hamisi Kahindi na Kiti Leo Amina awapa kwa heri Yote vishakani atawamisi Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Sinastani, Adam Patriki, semeni karibu Leo Elvis ya janae, mgeni Amina, toka vishakani Baba Maitha mama Joyce, wamesharidhia Baba James mama Joyce, nao waridhia Radhi kwa hawa wapenzi wamewapatia Dua kwake Maulana wamewaombea Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa
Solo saxo Babo Babo Wapi wanajomba Jomba Moses Wapi jomba Steven Wapi Father Cosmas Harusi tunawatuna Akina mama oe Cheza, 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 sigede, sigede, sigede. Sikiza vitunda zikizito banda, Super Musa, Ziki Studio.
Jere jere zipi berero, Amina na Elvis mazalunganywa, Vishakani na mabaya nyundo. Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa Jere jere zipi berero Amina na Elvis mazalunganywa Vishakani na mabaya nyundo Amina na Elvis mazalunganywa
Ziki Studio.